masita, angiyakufila, angabafanga bavele ngiyakufila, uyangifila, angiyakudinga, uyangifila, obuya. Amamasita, angiyakufila, angabafanga bavele ngiyakufila, uyangidinga, angiyakufila, angiyakudinga, obuya. Awungithatha awungibeke, njengoba bagcwe, ingoma befusa sabalela, awungithatha awungibeke. Njengoba bagcwe, njengoba bengifuna amasenda, awungithatha awungibeke. Njengoba bagcwe, ingoma befusa sabalela, awungithatha awungibeke. Njengoba bagcwe, ingoma befuna amasenda, awungithatha awungibeke. Njengoba bagcwe, ingoma befusa sabalela, awungithatha awungibeke. Njengoba bagcwe, njengoba bengifuna amasembe, ngifuna amasenda awungitshele. Sengifuna wena weta amabhele, ngiyakufila fila, adinga dinga, I hope yangifila fila, ngiyakufila fila, adinga dinga, I hope yangifila fila, do yangifila fila, adinga dinga, I hope yangifila fila, ngiyakufila fila, adinga dinga. I hope you feel a feeler. Same for now when I wet down jelly. Same tender when I wet down my baby. For now when I wet down my jelly. And then I'm a soul to the pin.